Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Kede Kabaruji Ame, Fulfulde, Aljumar Sapo, Idle, Uru, Septembre, Jena, Yamde Sokito, Studio Tamani, Mid and Tawai, Le Maison de la Presse, Obomokodo, Njutino Nodo, Kabaruji, de Humor, Wegala Konko, Nudete, Nomujiro, Wanto, Ugi Jamde Toro. Belle kumini de kabar hakki bibbe adama en leleedi meddi wattu juune be bibbe jogi tit allaaji mawdi sabi de jawlel de be darata de temdere fu chapante tan heba wattu juune o sukabe jokol be noddirtoobe fedde dum to moktu reclame ses droits tombuktu andarta hakki mudun wattu juune be jide gouvernement o le majjun be bi golleji datongol waran fu itede le noga e julli wor novembre waro rundu o hono ndiyam tini dam han hebirede le nokkule de gol do landul wadi hakkunde roobe lo gombe nokku no dotte sabali bugudo bamako do kanye fedde no dotte askoma wonde le leedi men indi secrétaire bi wono sembe kabaruji dum jogini on do betande bi bismillah modon e hedade wattu jona pelle kumini de kabar hakki bibbe adama en le leedi men indi an jogi tit allaaji mawdi ko nayri bangal jawlele yalla be noto jamarnde ko yaawi le temdere fu be bi chapante tan won ko heba wattu joni o de do fedde o chaawi an haaja jawdindi ko yaawi le majjundu be ngadan do en imma daraaji yalla yoga e jawlele an kebe fa kebe famtar kebe Ousmane Niali Bouli
lei tongande de olitama wede humini be bangan da ko do mali do kibiti dallaji do hikude jawdi le wattu moko hasindina beedi le tongande de olitama wede himbe hanbe fabede beedege iwi million taton e puccande didi yade million taton e puccande jenay tagal ko be jawdi do daranagol na da ko le lewru ut sini miden belti wattu joni o daranade temere temere himbe meden metta ko hebudi jawdi kandi faberede dun men jogi tit dallaji mudon wattu joni o don ko madan baranga ngasarambe kumini do yubbinde leji humini be nedda ko holiti wiide do mali do le to ngande holitama wiide ko buri himbe ujunaaji temere njoyo wonno faababe bangal ngure ko yaata himbe ujunaaji temere jetton wonno faababe do golleji goddi ko yaata ujunaaji temere e chapan nayo e nayo woni himbe faababe faake ban diyam ceni dam labal e cellal tagal dun ko yaata sukabe ujunaaji temere e chapan njoyo wonno be heedere nangi darana be sawrede be dugul hasindingol himbe e wi ocha ana fawi do rafi ngure e basiji hakkunde jaleñ gondi le wuddu leydi ndi e wi dannde fa hande himbe egube ley leddi ndi yewdo fuddo ritande warde joni faweke faande didi wattu gonden joni o ebe nja ujinaaji temedere e chapan en jeego en jetton e temere njoyon sukabe fu wonno be tidallaaji di buri hewtade ebe nja temenayo e noga e jeno be hakkeji mu benjana ko yaata ujinaaji di don wonno rewbe be basi hewti yewde lewru janvier warde lewru juillet kolita ley tongande de fa hande
le region kawo holita wede ko buri himbe uina jetdom kany en feddinde noddirte union pour en venir écologique et solidaire fabile odo nokko dotto gorgal ocha le majjumbe mi wayde jam e dede do kon le odo region jaddoba le leedi med indi dum fu hada e golude golleji mabbe di faajjanga non kanko dun jokko jubbino golleji dedo fedde deb nodir ay vas nodir ter avaris tendina o holitiri wiide fa kebe famtar kedde ko mo sifi do hendo foccitan Mamadou Samaseku
en 2018
ele hitane 2018 in puddi goldide e pam bangal fabaji di na fudi sanne yimbele e gubebe minen gonde imadraji le serpuluji didi to gawtun e kominugaji joyi beedade e ngalurende an chawali wo hen intilit wo hen e kanyaduno soni aliber bangal ko wete pdi ko ni mpabke hakke unyaji jegomom yimbele dum do yo ele serki gaw le serki buram ton minen bamba taboy tarkint e timera ele hakke teme didi galleji kasindini di sanne faba e hakke unyaji didi e fecere galleji luldi pdi denno yimbele e gubbe yari nokku goddo hewti min gala bawdo sanne denno min bawta fe hinnade yimbele kasindini be fuf
disposition son limité aussi
sekiram fa kebon hejjuju kon leleedi mali fu kanye kabaruji sijo tamani binde sijo tamani fewde o don numero whatsapp dum won chapande jeddi jeddi mere go chapande ju e jetti mere go golleji datul hakkun lere kanye tumbuti dum hani fuddinde le noga e jolle wor novembre warorndu non lamu kobbe kolitiri wiri tiagal kobbe jide fedde sukabe jokol wonbe to tumbuto de do fedde no de to mbok to reclame ses droits don to mbok to andarta hakke mudum kobbe jide be alal bar jeddi non de ko le majjundube ko liti wiide majjereji dan gonde jokkede le region gawo kanye le region mena ko fa kebe famtar kedden mumini sendebu e Mamadou Samaseku
majjere den darnama le gallure tumbutu sabe himmeji majotobe mo intingolla lawol lere tumbutunyoro hunchanama hore yo dum holitam le batu hakkune fedde tumbutun darto hakkeji mun kanye ministre gouvernement tato njabe le gallurende bete alal barende ibrahim boni hore jo feddende ana wata do adiji di kejabe gouvernement o bami
ils ont dit le 25 kuliti mi wide boy fuf nogo e joy le novembre ndu guldeji di puddan tagal mudum dum bi premise o le o se photo soudu batudu dutun meman hala kala dabreji denagu region meden o ni milawide dum do himmeji modu di ngatana de hakilo mi bami adi faabade be e di do imadraji di dum pitinde yalla guldeji di napudita denno mi jopitan labi di yela amen jo patifi hono di do alhaliji di ngarta e meden e le korata ko
ka ko wonani kabaru gawo majerende fuditti alal barende be be mbiya ir uttu dum woni min tampi majotobe ana kulita metti mabbe do kabaru bonu golla lawol sevare gawo e wi mabbe adiji amadi ana hani di ewte ay miri mayga halano wo fedde ensemble gawo keden ko hali do majjun
fanda modo o yo datol gawo sevare min falike do dati di fuf goto yeltata fa goto natata fa wattu mo lamu ko be jabiki min kinoto ido imadaji di le baddi tati hande jango e fab jango fa hunde min jabata ko yalla lam ko be jabo min dum do yabiti san gawo ko be kabe adiji kiwdi bamama ka fa hunde biltaji
fedde la paix pour menaka ana e damde mun gila altinerende bebe do bedda bebe nanga natirdi gallurende e wi kejabe fedde de majrende timma wattu de himmeji mabbe kuncanama hore ahmed uldo idumi neddo fedde la paix pour menaka keden ko hali
majede na jukki wadede min simbini nokuji falade di fuf min gadi noddango worbe rewbe skabe fuf njalti min denno min juktoto imadaji amen di mi anda hakika fanda garangal ministre embe so ni tawi wana kabaru menaka wadata be ga min jappata be fi jabbade so guddum waddi be kino dum to en
sifa di majere wadanoma le region ngaji kai e kulikoro anaya e jonte di ijoni yimbele region ngaji di anandartanno mo intingolo lawola katikai wonko hunchanama hore le himmeji mabbe e fuddugollo golleji mo intingolo lawol katidijeni
holitindi wiide kanko ministre kuminido kabaru yottinde kabaruji laamo holitidi wattu juro welti kisanne hono ko sukab jokolbe tumbutube kolli anniaji muden lobbi ko kedama kanko yaya sangare ko mo sifido hen do faccitango mumin sendebu
yela menna yo holitinde sukabebe e sukabebe leydi malifu wiide laamo o wadan bawde mun hunchande hore himmeji mabbe be anda wiide idun le bende men dum woni laamo o wonde ko min bawi yela bibbe leydi malifu ana heba foftere min galla bawde mun joni ka dum wadete seeda seeda yalla himmeji kala homo fu ana hunchane hore ko wadi hande mi do mila wiide dum latoto misali e juude gollirde lamu leydi mali fu o ardina kaldal buri fu heddade yimbe mi do mila wiide adiji bamadi tumbutu yottinte e kala kando hunchande dum hore yalla himmeji mabbe ana wattene hakkille
yimbe lo huminibe kabaru fedde askomande e rewbe lo wombe denno dirtende sabali bugu commune joyobo do pomako do wiambe njidi ton yoga halaji di funjuuki wattu jonono kabar ndiyam cenid am wori le o don nokku kedemo konko madame kulbali selimata jara konko lami fedde askomande ko mo sifido hen
l'objectif c'est les infos fanda mudun yo fupitinde be wiide hakkilo amen anay mabbe jati bangal kala ti allah yidi be jogi to sabal bugu tun sabbe andon dende sabal bugu nokku kaaje non wona fe hunde yafunde buri fuf bangal kubu o den diam nabude dun fa galle mudun hebinde sioji dawre dun no diam dan oyata marede tawer dawre wonde fuf jomu wala natidi len jeli wadde kawtal jande e famu do kala ko woni cenam e kala dawreji kandi nawtorede bangal mudun yalla golleji der galle de na yafano be do rewbe be anda dun kala ko woni kuteji di raf renu len diam wawata yutinde be fay bangal am saddaji kany kala ko woni cellal galle yo be do rewbe be no dana rewbe tinni be jati
amen
mani yo faabal laamu leede Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Se grabne yello ne le réseau ngay to puddirado tumbuddo kasen holita wer sukabe jokolbe wonbe deneno derten abara juyam be cumi moto ne goto mo be tikiti ton tagal ko suko jokolle warno le jetti le wur septembre yabbi non do le de do dende watre be do sukabe bi be kumonto kabaru dena guma be yama talata yabbi non de do butikaji ngon le de do dende fu uddino je urudo ngardam fa do gawodo kambe jagoto wombe tombe bi maajireji ngatte ton so wiya bitikay di furtu udde do ko no deta ville morte ko kambe ko mabbe ngarta tawe le dido golleji se delle ko jabbino ko be bi kutteji kewde kany en jotti be wattu joro ko nayri bangal kebe se krab la carte betande do kabaruji meden dimi juuti on sanne hedaade hejo jame ka faande kedde hedaade honno andir don no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.
Sido Tamani.